Download kupitia yuzokanmedia.co.
Watakudundana
Voice kila pa
Venture TV.
Piga mama, piga
mama. My God,
nibebeshe mzigo arawama. Binadamu wala wana wema, utafanya mengi mazuri, kila siku hawaishi kukusema.
Extend baby,
nibebeshe mzigo arawama. Binadamu wala wana wema, utafanya mengi mazuri, kila siku hawaishi kukusema. Wetenda wema, wenenda zako, hakuna binadamu atajali fadhila zako. Upande wema, upande adui zako, wengine watataka kuzima nyota yako. Napitia changamoto mingi misoto kujitafutia, kipato changu kidogo lakini bado wananichukia. Najituma na pambana lakini wao wananikunjia, hawapendi kuiona future yangu. Ila mie bado, bado na pambana, bado, bado najituma, bado, bado na pambana, bado, bado.
Nilitenda wema kwa waso na wema, cha kusema leo nayaona, watayaficha mema, wataweka dhalani ulo wakosea. Binadamu wana wema, na yasemwayo yapo leo najionea. Napitia changamoto mingi misoto kujitafutia, kipato changu kidogo lakini bado wananikunjia. Najituma na pambana lakini wao wananichukia, hawataki kuiona future yangu. Ila bado,
bado
na napambana, bado,
bado
na sijachoka, bado,
bado
na napambana, bado,
bado
na ila bado na napambana, bado na sijachoka, bado. Vision boy, Chami, meneja Lunya Makodi.
We, watakudunda. Anisalime meneja Babu Kapilima, anakubale na we mkude. Pasua kichwa baba, na DX teni unajua.
Download kupitia yuzokanmedia.com.